Wavele wahamba, awavala nomnyango ngabuzanga lutho. Ngicela ukuchaza, akusisi sithombo cabanga usibonile. Nakho ungaliwa bo, awungaliwa bo, ungafela ubala. Nakho ungaliwa bo, awungaliwa bo, ungafela ubala. Nashoni langa, nashoni langa, ngibhekana nawe. Nashoni langa, ngicingana nawe. Nashoni langa, nashoni langa, ngibhekana nawe. Nashoni langa, nashoni langa, ngicingana nawe. Wavele, wavele, wavele wanglahla. Namanje ngisahlele ngithi uzobuya. Ngicela uxolo noma ngingayazi into engiyenzileyo. Nakho ungaliwa bo, awungaliwa bo, ungafela ubala. Nakho ungaliwa bo, awungaliwa bo, ungafela ubala. Nashoni langa, nashoni langa, ngibhekana nawe. 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 Nashoni langa. Nashoni langa, ngicingana nawe. Nashoni langa, 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 nashoni langa, ngicingana nawe. Nashoni langa.